it. Kamuli boy, puff down ya. Diana, the nipple look my pesa. Nyabo, whoa. Baby Diana, get a little more penzi. Diana, mburi yanga kuyaya mira. I'm on fire. Diana, get a little more penzi. Diana, mburi yanga kuyaya mira. I'm on fire. Oba na kubo na waneti foti luki la love. Uyo wawe luka mi. Aga mwenu, lwa kuwa kuwa inyeku. Diana, mama wabaina. Mbulira bibyo isiku watanya kapensa kala kutoka frizinza. Eno love mpya pya pya. Makes me say hey hey hey. Jake sana ise wo wo wo. Yeah yeah. Singa na pulia je wapulia. Je wapulia. The way you move. Tick tick tick. Your lips see face. Tick tick tick. Oh so. Tick tick tick. Tick 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 tick. The way you move. Diana. Diana, njaga le mobilo kumpenze. Diana, mburi yanga kuyaya nira. I'm on fire. Diana, njaga le mobilo kumpenze. Diana, mburi yanga kuyaya nira. I'm on fire.
Nekani ache,
baby.
Usini sumbuwe,
Diana.
Usini zinguwe,
Diana.
Kanakweze nisanua.
Diana.
Unajifanya we una mapenzi, kumbe we ndo chizi wa mitahani. Unajifanya eti we ndo bosi, kumbe we ndo mwizi kwa majirani. Unajifanya we ni bara, waliye danguria wote walishindwa. Siku hizi penzi ni pesa, Kampala ewamo ya kuyia.
Uwansi banga isi ulezi konga ito. Motima kutu vide buli mkiso ito. Uyito muyambi kukwa gala we ya gala bambi. Ya 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 Diana. Diana, njaga lo mobilo kumpenze.
Diana,
Diana, mburi yanga kuyaya nira. I'm on fire. Diana, njaga lo mobilo kumpenze.
Diana,
mburi yanga kuyaya nira. I'm on fire. Diana, njaga lo mobilo kumpenze.
Diana,
mburi yanga kuyaya nira. I'm on fire. Diana, njaga lo mobilo kumpenze.
Diana,
mburi yanga kuyaya nira. I'm on fire.
Dean made it.